Blog Talk Radio.
Gakomeje kubuza Abanyarwanda amashyi no mu mudiho kariya gatsiko gakomeje kubuza Abanyarwanda ubuzima gakomeje rwose kubatoteza gakomeje kubambura utwavu gakomeje kubicisha inzara gakomeje yewe kubabuza rwose uburyo ubwari bwo bwose Abanyarwanda nibanya kujya Abanyarwanda nibanya guhera Abanyarwanda barapfuye Abanyarwanda bari ahambirije akagozi mu nda kubera yuko ntibakibasha kurya none se wabasha kurya wowe baguhondagura bagucuza utwawe wabasha kurya se gute kandi baba batanaguhaye n'uburenganzira bwo gushaka kuba kugira ngo ujye gushaka icyagutunga ngo ibyo ngimibereho mibi y'Abanyarwanda nyine ngo kwa Abanyarwanda bayeho mu Rwanda Abanyarwanda rero niko two guhaguruka nyine tukirwanaho kubera yuko kari agatsiko kaje kutumara no kuturimbura reka none kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezweho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze cyane ndagushimye kubera amagambo meza tubwiye kandi tugushimira ubufasha uduhawe na Serge kubanga rw'ibyuma isi cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari tusuhuze kandi n'abandi bose bakunda demokarasi uyu munsi rero tariki ya 18 z'ukwa 3 2022 tubafitiye ikiganiro gifite ingingo enye ya mbere turareba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu n'umuryango wa Commonwealth u Rwanda mu muryango wa Commonwealth cyangwa se mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza n'uburenganzira bwa muntu hari icyo twaba twarungutse kuburwana rwajya muri Commonwealth muri yo muryango w'ibihugu bivuga icyongereza uburenganzira bwa muntu kuva muri 2009 bwateye imbere cyangwa bwasubiye inyuma ahangaha icyo turi bwibaze ku ngingo wenda itari ya gatatu wenda utuhera ku ingingo yaba ya gatatu ingingo ya mbere turi buhereho ni ingingo irebana n'ikibazo cy'umunyarwanda w'umusaza uherutse kwicirwa mu Bugande hari itangazo ryasohotse rivuga icyo kibazo ariko ryasohotse mu kinyamakuru nako mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa hari abanyarwanda batumva izo ndimi ubwo nitugira imana twa turi kumwe na Dr. Etienne Mutabazi ari bubabwire iby'urwo rupfu rw'uwo musaza wiciwe i Bugande ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cy'ahantu bavuga bati u Rwanda rwabaye umujandarume wa Afurika ahantu hose urabona ko mu bihugu byose ahantu Ubufaransa bufite ibibazo bya Ubufaransa budashaka kohereza ingabo zabo gukemura ibibazo urabona ko abo bantu bari kuza mu Rwanda kandi bakajya no mu Faransa urabona ko u Rwanda rugomba kuba rwitegura kongera koherezwa mu bindi bihugu aho Ubufaransa bufite ibibazo ariko budashaka kohereza abasirikare babwo turi bubirebe mu ngingo ya kabiri ingingo turi buherukireho turabereka ikinyoma ahantu ikinyamakuru kitwa igihe komu cyandika inkuru imwe ahantu batubwira ukuntu amafaranga miliyari ijana yo muri kiriya kigega mbaturabukungu cyangwa nzahurabukungu yakoreshejwe ukuntu ayo mafaranga yakoreshejwe abantu bayahawe nayo bagiye babona ibyo Dr. Ndagijimana uziyeri uyobora finance atangaza ntabwo ari byo amafaranga namwe bavuga ko ari miliyari jana ariko abayahawe baratandukanye n'umubare bagiye babona aratandukanye ukibaza rero iki ibi bintu harimo iki bihishe iki kugira ngo abantu bahawe amafaranga batangazwa na Dr. Ndagijimana Uzieri usange banyuranye imibare inyuranye n'iya ministre w'intebe Edouard Ngirente na turareba ikihishe inyuma y'iryo busanya ry'imibare
cy'umuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja ubucamanza bw'u Rwanda gucira imanza abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanyamakuru n'abatanga ibitekerezo bazira ibyo batangaje cyangwa bavuze ibyo bikubiye muri raporo uwo muryango washyize ahagaragara ejo kwa gatatu Leta y'u Rwanda yamaganye ibikubiyemo ivuga ko ntawuburanishwa hashingiwe ku bitekerezo bya politiki yatanze Emistokere Mutijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo maze adutegurira inkuru
Umuryango Human Rights Watch muri raporo yawo uvuga ko hagati y'umwaka w'2020 n'2021 wakurikiye imanza ubutabera bw'u Rwanda bwaburanishijemo abatavuga rumwe nabwo ibirego bishingiye kuri politiki no kukutagira umuco wo kwihanganira ababona ibintu mu buryo butandukanye n'ubutegetsi uretse kugenzura imanza zaciwe n'inyandiko zashingiyeho zicibwa hagamijwe kugenzura ibihamya abacamanza bashingiyeho batanga ibihano kubabaga baregwa umuryango Human Rights Watch uravuga ko mu bushakashatsi bwawo wanabajije abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagera kuri 11 ndetse n'abashyira ibiganiro ku muyoboro wa YouTube Bwana Lewis Muje uyobora Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati ati inzego z'ubutabera z'u Rwanda kubera kutagira ubwigenge bwo guhaguruka ngo zirengere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga zagiye zicira abantu imanza abandi zirabafunga zibarenganya bazira uburenganzira bemerewe bwo kuvuga icyo batekereza nta nkomyi uyagasaba ko abo bose barenganyijwe bahita barekurwa nta kindi kibanje gusabwa kandi n'amategeko yashingiyeho bacirwa izo manza agasubirwamo agahuzwa n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uwo muryango uvuga ko mu gihe habura imyaka itageze kuri ibiri ngo hatangire ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu leta y'u Rwanda ikwiye gukora ibishoboka byose igahagarika ibikorwa bihungabanya abaharanira uburenganzira abanyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo ngo bigakorwa iyo leta irinda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nka kimwe mu by'ibanze bituma amatora aba mu mwuka w'ubwisanzure no mu mucyo mu manza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Human Rights Watch igarukaho muri iyi raporo yayo harimo urw'abarwanashyaka ba Darufa Umurinzi ishyaka ritaremererwa gukorera mu Rwanda uyu muryango uvuga ko kuva mu kwezi kwa 10/2021 abanyamuryango b'iryo shyaka bagera ku 8 bamaze gutabwa muri yombi no gushinjwa ibyaha birimo gukwirakwiza impuha no gushinga umutwe w'abagizi ba nabi Human Rights Watch ivuga ko ibyo birego bifitanye isano n'igitabo babonye binyuze mu mahugurwa bitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga cyigishaga ingamba zo kugaragaza ibitekerezo bitavuga rumwe n'ubutegetsi mu buryo bw'amahoro mu banyamakuru bagarukwaho muri iyi raporo ho higanjemo abatambukirizaga ibiganiro byabo ku muyoboro wa YouTube abo umuryango Human Rights Watch uvuga ko barimo abazira kutaba mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC abazira gutangaza inkuru zitari mu murongo leta ihagazeho ku ngingo runaka cyangwa se abakoze inkuru zirebana n'irigiswa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko imanza z'abanyamakuru Hassan Diedone uzwi nka Cyuma Hassani na Theoneste Nsengimana umuryango Human Rights Watch uvuga ko wazisesenguye ugasanga uretse no kuri aba banyamakuru bwabo ahubwo wasanze zinaburizamo burundu uburenganzira abanyamakuru bemererwa n'amategeko ari nako zigabanya cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga Cyuma Hassani washinze Ishema TV itambutse ibiganiro kuri YouTube ubafungiye muri gereza nkuru ya Kigali nyuma yo guhamwa ibyaha byo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no kubangamira inzego za leta mu kazi urubanza rukaba ruri mu bujurire aho byitezwa ko ruzasomwa ku itariki ya 18 y'uku kwezi kwa gatatu Umuryango Human Rights Watch uvuga ko kugeza ubu Ishema TV itakiboneka ku muyoboro wa YouTube bikaba bidasobanutse neza niba yaravanyweho ku bwende ku munyamakuru Theoneste Nsengimana nyiri umuyoboro wa YouTube Umubavu TV naho Human Rights Watch ivuga ko nyuma yo gutabwa muri yombi yitegura gutambutsa umuhango w'umunsi witiriwe Ingabire Victoire Ingabire Day mu kwezi kwa 10/2021 agashinjwa gukwiza impuha ibi bisa nk'ibitanga ubutumwa ku bandi banyamakuru ko nta n'umwe ugomba gutangaza ibitajyanye n'umurongo wa leta ku ngingo zijyanye n'impfu zidasobanutse irigiswa ry'abantu n'imanza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuryango Human Rights Watch ukavuga ko kuva mu 1994 kuvuga ku byaha byakozwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda RPF Inkotanyi cyangwa se no kwibuka abahutu baba barishwe mu gihe cya genocide bibonwa nko kurenga umurongo utukura aho leta ivuga ko ibyo byahungabanya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se n'umutekano w'igihugu cyose. Umwe mu bakoresha umuyoboro wa YouTube yabwiye abashakashatsi ba Human Rights Watch ko mu gihe hari ugaragaje ibitagenda mu gihugu ajyanwa mu bucamanza akitwa uhakana genocide. Ati bafata akajambo kamwe mu byo wavuze hanyuma bakakuremera icyaha. Aha ikibazo ni ukuvuga ukuri, iyo ukuvuze bakugendaho. Uretse aba banyamakuru n'abarwanashyaka ba Darufu Murinzi ya Victoire Ingabire, raporo ya Human Rights Watch kandi iragaruka ku ifungwa rya Aimable Karasira, nawe wamenyekanye ku muyoboro we wa YouTube yise Ukuri Mbona, irya Yvonne Damange nawe wamenyekanye mu biganiro yacishaga ku muyoboro wa YouTube. Abo nabo bakaba bari mu nkiko baburanishwa ku byaha bishingiye ku biganiro batambukije mu bihe bitandukanye. Human Rights Watch ivuga ko ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa gatatu yandikiye ibaruwa Minisitiri Ugirashebuja Emmanuel utegeka Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ngo agire icyo avuga ku manza uyu muryango wakozeho n'icyo leta ikora mu gukuraho inzitizi zibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ariko na n'ubu ntacyo leta y'u Rwanda irasubiza. Icyakora umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yamaganye raporo ya Human Rights Watch ku nzego z'ubutabera z'u Rwanda. Uyu iyi raporo ayibona nk'itotezwa u Rwanda rukomeje gukorerwa n'uwo muryango ritagambiriye ikindi uretse gusa kugaragaza nabo ubutabera n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Afurika. Ati ubutabera bw'u Rwanda bukora neza mu mucyo hagendewe ku mategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga, buri wese areshya n'undi imbere y'amategeko kandi nta n'umwe uburanishwa kuko yatanze ibitekerezo ku bya politiki.
Urakoze Chantal kudushyiraho iyo audio. Iyi ngingo turayikomerezanya tureba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kuva u Rwanda rwajya mu rwinjira muri Commonwealth uriya muryango w'ibihugu by'Icyongereza. Turebe niba kuva mu 2009 kugeza uyu munsi turimo muri 2020 hari ikintu cyahindutse. Eske uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure bw'abanyarwanda, urubuga rwa politike byagiye imbere cyangwa byasubiye inyuma? Angaha hari inkuru yasohotse ivuga ngo abanyarwanda bafite iyihe nkuru no ko bafite izihe nyungu mu kwinjira mu muryango wa Commonwealth. Angaha rero ibyo u Rwanda ruvuga ni izo nyungu bavuga ngo u Rwanda rufite mu kwinjira mu muryango wa Commonwealth akenshi ni inyungu z'ubucuruzi, ni inyungu z'imikino, ni inyungu zo kujya kwigayo. Ariko ikintu abantu abanyarwanda bari bategereje cyane u Rwanda rwinjira muri uyu muryango wa Commonwealth, bari bategereje ko rwazagira uburenganzira bwa muntu, rukagendera ku bipimo by'uburenganzira bwa muntu biranga uriya muryango. Kuko uriya muryango haba ubwisanzure, haba amatora, ntabwo abaperezida bo muri uriya muryango akenshi ntibagundira ubutegetsi, nta witwa kubera ko yavuze ibidahuye n'iby'ishyaka riri ku butegetsi. Ntabwo biriya bihugu akenshi ntabwo ubona abantu bahunga igihugu bagomba gukora opozisiyo cyangwa se gukora opozisiyo ariko bari hanze y'igihugu bahunga igihugu kugira ngo babashe kuvuga, ibihugu ntabwo ubibonamo. Ndetse u Rwanda rwinjira muri uriya rusaba kwinjira muri uriya muryango muzine ko rwasabye kubera ko rwari rumaze gushwana n'u Bufaransa kubera iriya raporo ya Brugere, y'umucamanza Brugere yari amaze gukora ku byerekeye ihanurwa y'indege ya Habyarimana. Noneho bacana umubano na u Rwanda bamaze gucana umubano n'u Bufaransa, u Rwanda ruhita gutera umugongo u Bufaransa, ruravuga ruti reka tujye twisangire ibihugu bishwe icyongereza. Ariko kwinjiramo ntabwo byoroshye kubera ko hari umugabo witwa Professor Yash Parigai wo muri Kenya ngo wanditse igitabo kitwa ngo Commonwealth Human Rights Initiative CHRI, wize ngo Oxford ibintu by'amategeko, akaba ari umuntu w'inzobere cyane mu mategeko muri constitution, muri droit constitutionnel. Umugabo rero yavuze ko u Rwanda rudakwiye kwakirwa mu bihugu muri 2009, yavugaga ko rutagomba kwakirwa mu muryango wa Commonwealth kubera ko ngo rudahuje rutujuje ibi ibisabwa cyane cyane mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ibipimo biranga uwo muryango mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ubwisanzure no gufunga urubuga rwa politiki urwanda icyo gihe ntabwo rwari bubyujuje mu bavugaga ati ntabwo urwanda rukwiye kwakirwamo ati kwe ko rabamutse barwakiriye byazagora umuryango komunisti gusobanura yuko uhagaze ugendera kuri standards za zo ibipimo ugenderaho ngo bizagora baramutse bakiri urwanda cyo gihe niko bayavugaga baramutse bakiri urwanda byazagora ibindi bihugu byo mu muryango komunisti kuvuga ko bigendera ku mahame y'ubwisanzure amahame arengera uburenganzira bwa muntu amahame afungura urubuga rwa politike bega donc bigo bizagora ikintu bashinja ku Rwanda muri 2009 nkibabwira kuko ubu turi kureba uko byaremeze muri 2009 nuko bimeze ubu ngubu ikintu bashinja ku Rwanda muri 2009 barushinjaga ko ngo rushyiraho ubu ndavuga ibyasobanuye n'aba bahanga uyu aba professeur niki byose abantu barwanyaga ko rwinjira mu muryango komunisti kandi batari abanyarwanda bavuga bati urwanda rwashyize inkiko za gacaca bahana abantu zo nkiko zihana abantu zibaha ibihano biremereye kandi babahana bidakurikije ibipimo cyangwa standard mpuzamahanga ibipimo mpuzamahanga by'ukuntu abantu bagomba guhanwa donko nta bubasha zari zifite byo gutanga ubwibyo bihano bavuze ko ari inkiko bakoresheje mu gukubita abantu barabakubita babakubitisha izo nkiko za gacaca ariko mu buryo butemewe kubera ko abo bantu izo nkiko zabo zari zifite ububasha bwo guca imanza zimeze gutyo donc icyo nicyo bahaganaga n'ubundi bavuga ko u Rwanda rwagiye kwica abantu muri Congo rwisha abantu benshi muri Congo icyo gihe kiracyariho ikindi bavugaga ko u Rwanda rukoresha muri 2009 mbibutse bavugaga ko ngo rukoresha ingengabitekerezo ya genocide cyangwa se ideologie ya genocide kugira ngo bucecekeshe muri 2009 kugira ngo bucecekeshe abatavuga rumwe narwo cyangwa se rubafunge rubacecekeshe noneho rukabakubitisha ingengabitekerezo ya genocide ikindi bavugaga n'ikira ikindi bavugaga nyine rubuga rudafunguye bavugaga ko ikindi nanone nabonye nanone gikomeye cyane bavugaga ko ngo u Rwanda muri 2009 ngo rwakoze constitution cyangwa se itegeko nshinga rigaragara neza donc urya riteye igishahuro niko umuntu yabyita ngo de façade donc itegeko nshinga rigaragara neza ryerekana ko ari ryiza ariko ngo muri rusa muri ngo iryo tegeko nshinga nta kamaro rifite kubera ko ngo ubutegetsi n'ubwo abasirikare gusa ngo bakoze itegeko nshinga warisomo kugira ngo niko bimeze ariko ntabwo ariko bimeze bavugaga ko muri 2009 ubutegetsi bwari ubw'abasirikare ntabwo bwari ubw'abasivile mu Rwanda ariko itegeko nshinga rikaba rikoze ukundi kuntu ryerekana ko ibintu bimeze neza murumva rero muri rusange mwumvise uko byaremeze icyo gihe ukareba nuko bimeze uko nguko ubona ko nta cyahindutse mwumve iyo audio batweretse turi mu 2022 batubwira bati leta irimo gufunga abantu kubera ibitekerezo byabo abanyamakuru babamariye mu minyururu uramutse uvuze icyo leta idashaka ukabona ukundi baragufunga murabona ko kandi ingengabitekerezo ya genocide iracyahari kuko byaremeze mu 2009 gukubitisha abantu ingengabitekerezo ya genocide gucecekesha abantu no kubafungira ubusa ubaze ingengabitekerezo ya genocide kubiyenzaho biracyahari kuko byaremeze muri 2009 ubutegetsi buracyari ubw'abasirikare kuko byaremeze muri 2009 kwica abantu no kubuza abantu amahoro cyangwa se Rwanda rwisha abantu muri Congo biracyahari izo nkiko zirenganya abantu ziracyahari murabyumva ahandi nta kintu cyahindutse kuva muri 2009 mu byerekeye ubucamanza mu byerekeye uburenganzira bwa muntu mu byerekeye ubwisanzure muri politike nta kintu na kimwe cyahindutse urumva rero ko kuba twaragiye muri Commonwealth muri ya muryango w'Icyongereza twari twizeraga ko nibura u Rwanda ruzageramo rugatangira gukurikiza ibipimo byaho rukarekura mbega rukaduhura abantu bakisanzura amashyaka akisanzura abantu bakisanzura mu bitekerezo ubucamanza bugakora neza nk'uko muri ibyo bihugu twari dusanze icyo gihe muri Commonwealth bimeze ibyo bihugu by'umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza uko byari bimeze ariko murabona ko nta kintu kigize gihinduka mu Rwanda byakije uburenganzira bwa muntu byakije ubwisanzure mu byerekeye gufungura ubuga rwa politike nta kintu kimwe kigize gihinduka murabona ko hagiye kubera inama y'umuri ya cyogamo cyangwa se y'abakuru abakuru baza guverinoma abaprezidenti bakuru baza guverinoma bibihugu bivuga icyongereza igiye kwera mu Rwanda mu kwa gatandatu 2022 ariko turacyavuga bya bibazo ngo twabivuga muri 2009 byo kurenganya abantu byo gufungira abantu busa kubuza abantu kubwisanzure kubaziza ingenga bitekereza genocide abasirikare no bagitegeka igihugu nta abasivile nta butegetsi bafite mwagiye mubona mbibutse neza ejo bundi hari inkuru yasohotse bavuga ibyerekeye amatora yo mu nzego z'ibanze bakavuga ati utorwa kugira ngo utorwe ugomba guha ruswa umusirikare ukomeye niba uri umugabo ukamuha amafaranga akagenda akagucomekamo bakagenda bagatirisha amatora bakagushakira umwanya ukajyamo ariko umusirikare ukujyanye ari abagore ngo nabo bagomba gushaka umusirikare baryamana nawe ukomeye cyane ngo ukomeye mu karere akagenda akaba ari we ubahesha uwo mwanya amatora ntacyo avuze urumva murumva rero ko kandi icyo kintu twakiganireho niba kugira ngo uzabone umwanya wa politiki uri umugore uri umugabo ugomba guha ruswa umusirikare ukomeye akaba ari we ukujyana akakugezayo ari ruswa y'amafaranga ari ruswa y'igitsina ugomba kunyura ku musirikare ukomeye ansenye muri rusange urumva ko ntago ari abasivile bategeka ni abasirikare bategeka kandi ibyo ngibyo kuko nibo batanga imyanya kandi iyo uguhaye umwanya yanakuvanamo urumva ko nibo bategeka mfite urumva ko icyo kirego u Rwanda rwaregwaga muri 2009 abantu bavuga bati mwirwindiza mu muryango wa Commonwealth kubera ko ntabwo ari ubutegetsi bw'abasivile n'ubutegetsi bw'abasirikare urumva ko n'uyu munsi tuganiraho niko bikimeze ubutegetsi n'ubw'abasirikare urumva ko nta kintu cyahinduke muri rusange rero urumva twabihombeyemo bo barivugira ibindi ariko icyo twabitegereje twebwe abanyarwanda abaturage twari dutegereje ubwisanzure twari dutegereje uburenganzira bwa muntu urugo rwa politiki rugafungurwa abantu bakamererwa neza igitugu kikavaho ubutegetsi bw'abasirikare ubutegetsi bukareka kuba bw'abasirikare bukaba bw'abasivile byose nta kimwe cyabaye rero ibintu byasubiye inyuma ahubwo urabona ko hagati aho ngaho u Rwanda rumaze kugera muri Commonwealth muri 2009 rwatangiye kwicira abantu hanze rwica abantu benshi cyane hanze rutera ibindi bihugu rugira gute mbega ni na gaterera nzamba gusa umuntu yavuga ikintu kibabaje gusa uyu munsi nuko ntabwo ikintu nabwira inkuru itari nziza ku bantu benshi barwanira uburenganzira baharanira uburenganzira bwa muntu nuko ngo Businge bamwemeje nka ambasaderi byasohotse mu nyamakuru kitwa The East African ko Businge bashyize baramwemera ko azaba ambasaderi mu Bwongereza ngo ajye gutegura iriya uriya mu ajye gutegura iriya nama yo community izabera mu Rwanda ariko nagatera ni ibintu bitubabaje cyane kubera ko yemeye n'umuntu yemere ko u Rwanda rwagize uruhare mu gushimuta Rusesa Bagina bamusabira ibihano ariko kubera inyungu tutazi arizo inyungu za politiki zari zarizo barashyize baramwemi kandi bari baramwangiye bavuga ko umuntu wakoze icyaha nicyo ngicyo adashobora kwemerwa ngo ajye gukora mu ntoki z'umwamikazi yemera ko yashimuse yagize uruhare mu gushimuta Rusesabagina Paul icyo ngicyo rero nacyo ni ikintu kitari cyiza gusa hari n'ahandi bavuga ko impamvu u Rwanda barwakiriye muri uyu muryango wa Commonwealth ngo ni ukubera ko ngo byabaye nko guhobera cyangwa se ku umuntu uje ukamufata ukamuhobera kubera ko abacitse mu gihe Ubufaransa bufitanye ibibazo n'Ubwongereza mu byerekeye za koroni baravuga ati u Rwanda rucitse rwakoronijwe n'ababirigi ruvuga igifaransa ariko rucitse abafaransa ruradusanze mureke turwakirize amaboko yombi ariko ntabwo barwakiriye kubera ko rwubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa se rwujuje ibisabwa kugira ngo rwinjire muri Commonwealth ngo niko abantu babivugaga bavuga bati gusa ni nko barwambuye rwavuye mu muryango uvuga igifaransa ruhunze bahita barwakiriza amaboko yombi u Rwanda barwakiriza amaboko yombi barujyana mu ruriya muryango uvuga icyongereza ariko izo ni impamvu za politiki wenda zigiye rivalite hagati y'abafaransa n'abongereza ariko ntabwo barwa barwakiriye kubera ko rwujuje ibisabwa kandi n'ubwo murabona ko rutarabyuzuza hashize imyaka 23 nako 13 hashize imyaka 13 rugiye muri uriya muryango n'ubu ngubu ntabwo ruruzuza ibisabwa kugira ngo umuntu ajye muri uriya muryango wa Commonwealth abantu bagize mu ruhare rero ni Ubugande kugira ngo rwinjiremo abantu babiri babikazemo ngo ni Ubugande na Australia ngo ni babikazemo cyane kugira ngo Rwanda rwinjire muri uriya muryango wa Commonwealth mumva rero ko ntagaterera nzamba nuko yimeze ikindi rero umuntu yavuga ndumba inyungu narekera nayerekera aho ngaho gusa ubwo nagira ngo mbereke ko biriya bavuga ngo twagizemo ngo abanyarwanda bagize inyungu mu kwinjira ko u Rwanda rwagiye muri uriya muryango rwakiriwe muri uriya muryango wa Commonwealth uriya muryango w'ibihugu bivuga icyongereza nta nyungu twe twagizemo ko icyo twabitegereje ntabwo twakibonye ibyo kuvuga ngo abantu bajya kujya gucuruzayo Kagame yafunze imipaka no kujya gukorayo nta bantu bajya gukorayo usibye nibazo by'ubureme ry'uburezi rikomeye ndako ritoroshye mu Rwanda ireme ry'uburezi ridatuma abantu bajya gukora mu bihugu by'amahanga ariko hari n'imibanire mibi y'u Rwanda ituma abantu baturutse mu Rwanda batakirwa neza ko babazi ko bagiye gutera akaduruva mu bindi bihugu urumva ko akenshi nta ibyo bavuga ntabyo twabonye ahubwo twabihombeyemo ikindi rero kereka wenda abantu bo mu gatsiko nibo bacuruza bagira bate nibo bashobora kuba barabyungukiyemo ariko abaturage basanzwe abanyarwanda icyo twabitegereje kuri uyu muryango ntabwo ari cyo twabonye ntabwo twigeze tukibona indi ngingo dushobora kuganiraho gatoya ni ingingo irebana na ariya amafaranga bavuga ngo yagiye mu kigega nzahurabukungu ngo miliyari ijana njyewe natangaye cyane kubona ministre wa finance uriya Dr. Teri Uziyeri Ndagijimana yarata ku itariki reka ndashake iyo tariki ku itariki ku itariki reka ndashake iyo tariki nyibabwire iyo tariki yarake ndayibonye itariki ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri 2022 hasohotse inkuru mu gihe ko bivuga ngo asaga miliyari ijana iyo mu kigega nzahurabukungu ngo yarashize ngo yakoreshejwe ati urumva ko niba turi mu kwa kabiri tariki ya 21 muri uyu mwaka bavuze ngo amafaranga yarashize nuko ko imibare batanze icyo gihe ntabwo muri uku kwezi kwa gatatu yagombye guhinduka kuko iramutse ihindutse byaba ari trisho ryaba ari ibintu byo gutekinika iyo mibare batangaga rero nayibaha noneho tukaza kwigereranya n'indi batanze nyuma batanze ejo hashize iyo mibare yavugaga ko ngo bahaye ngo amahoteli yahawe 50% byari amafaranga ari mu kigega anuva ko amahoteli yahawe miliyari 50 kuri miliyari 100 nibyo bavugaga uyu munsi nako ejo hashize inkuru yasohotse iravuga ngo rekanze iyo nkuru nayibashakiye nayo mbabwiye ko iyo nkuru ivuga iyo nkuru iravuga ngo yasohotse ejo ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu 2022 ngo guverinoma ngo igiye kongera miliyari 150 mu kigega nzahurabukungu ariko barabanza bakavuga ukuntu ayo ngayo ya mbere yakoreshejwe nubwo ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri ni inkuru zose zanditswe n'igihe komu amafaranga bavuga yasohotse namwe gusa batandukanya mu kuvuga abayahawe abaribo ko nkangaha ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri muri iyi nkuru ministre wa finance uriya Dr. Uziyeri Ndagijimana avuga ko ngo amahoteli 149 yahawe miliyari 50 noneho muri iyi nkuru yasohotse ejo hashize bakavuga ngo amahoteli 139 yahawe miliyari 42 murumva ko ahangaha harimo ikintu kitumvikana kandi ibingibi inkuru yejo hashize ni inkuru ya namaga ni Ngirente wavugaga uko byagenze Dr. Ngirente urumva ko ibyo ministre wa finance Ndagijimana atangaza ntago ari byo Edouard Ngirente atangaza ni ibintu bitandukanye ahandi igitandukanyirizo rya mbere ni umubare w'amahoteli Ndagijimana avuga amahoteli 149 akavuga ko kuri amahoteli amahoteli bayahaye miliyari 50 noneho ibyo Ndagijima nako ibyo premier minister ngiye nakavuga ko ari amahoteli 139 aho kuba 149 kandi bakavuga ko ngo bayahaye miliyari 42 aho kuba miliyari 50 urumva ko ahangaha ni ikibazo wakubuze ni gute abayobozi bo mu nzego zo hejuru batandukana batandukanya mu mibare ako kageni ahandi batandukana ni mu buryo reka ndebe amashuri kubyerekeye amashuri bavuga ko ngo amashuri amashuri ngo yahawe miliyari zingahera amashuri yahawe ngo bamwe bavuga ko amashuri ngo yahawe miliyari Edouard Ngirente nako Ndagijimana muri guri ya mbere kuri 2021 z'ukwa kabiri bavuga ko amashuri yahawe miliyari zirindwi na miliyoni 800 amashuri ariko weka ye okay ngo ibigo by'amashuri ngo byigenga bigera kuri 60 ngo nabyo ngo byagenewe miliyari zirindwi na miliyoni 800 mu nkuru ikurikiraho mu nkuru y'ejo hashize bavuga ngaho reka ndinyashake mbabarire ngo amashuri hari abatubwiye amashuri mu nkuru yo kuri 2021 z'ukwezi kwa kabiri batubwiye ko ngo amashuri 60 yahawe miliyari zirindwi na miliyoni 800 muri iyi nkuru y'ejo kuri 17 z'ukwa gatatu baravuga ngo amashuri yigenga 116 ngo yahawe miliyari 13 murumva ko harimo ikinyuranyo gikomeye kandi amafaranga bavuga yatanzwe namwe urumva ko ahangaha nta burenganzira bafite kuyahindura kubera ko bavuga ko amafaranga kuri 2021 yari yararangiye gutangwa yarashize mu kigega ubwo nuvuga ko ibyo batangaje icyo gihe nibyo umuntu yavuga ko ari ibyo bakoze ibi ngibi ni tekinika ibyo basubimo ni tekinika urumva ko ni ibintu bitandukanye cyane ikindi kintu gitandukanye umuntu yabona n'ahantu bavuga ngo reka nze mbashakire n'ahantu bavuga ngo ahantu bavuga ngo ibigo ngo bitoya ngo ibigo bitoya ngo bigera ku 400,000 ngo byasaranganyijwe miliyari 3 na miliyoni 800 ibigo bitoya cyangwa se ibigo by'ubucuruzi bitoya umuntu yakwita amasosiyete cyangwa ibigo by'ubucuruzi bitoya ngo bigeze ku 3,997 byasaranganyijwe miliyari 3 na miliyoni 800 muri inkuru y'ejo kitwe baratubwira ngo iki muri ejo baratubwira ngo ibigo ngo bigeze ku 52,000 aho ku 400,000 bigeze baravuga ngo ibigo bigeze ku 52,000 ngo byasaranganyijwe amafaranga angahera nyeri miliyari 11 hari donc urumva ko ni ibintu biteye ubwoba ngo reka nze basubire ngo bafite societe ngo nabanditse bose ngo ibigo biciriritse ngo bahawe ngo bahawe miliyari 6 ngo ni ibigo bigera ku 52,000 ngo byahawe miliyari 6 byasaranganyijwe miliyari 6 ariko mu nkuru ya mbere batubwira ko ngo ari ibigo 3,997 byasaranganyijwe miliyari 3 na miliyoni 800 aho ngaho murumva ko naho harimo ikinyuranyo gikomeye ikindi kinyuranyo nabonye naho bavuga ngo ibigo by'ubucuruzi ibigo bikora transport bwa mbere batubwira ko ngo babihaye miliyari 7 ngo nandi miliyari 12 yo kuriha imyenda ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona ko ibigo bikora transport byahawe miliyari 20 none ubungubu batubwiye ko ibigo ngo bikora transport byahawe hafi nanone miliyari 18.8 bije kungana aho ngaho ariko bakubwira ko bakatubwira ko ari ibigo 56 ahangaha rero tukiba ahangaha munsi ko twanenze yuko ari amafaranga miliyari 100 bavuga yikuwe n'agatsiko kubera yikuwe n'agatsiko mu nyandiko ya mbere kuri 2021 z'ukwa kabiri bavuga ko amahoteli na ya Kagame n'agatsiko na yabo n'abantu muri FPR bakomeye bayahaye miliyari 50 kuri miliyari 100 na transport ni zabo ni ibigo bitwara abantu mu buryo bwa rusange nabyo ni ibyabo babigenera miliyari 20 ubwo ziba miliyari 70 zigiye mu bantu bamwe bo mu gatsiko ko nibwo ko ahangaha rero kugira ngo baze kutubeshya muri iyi nkuru y'ejo yashize ngo ibigo 56 bikora bitwara abantu ahangaha ntabwo ibyo bigo tuzi ibyo ari byo ibyo bigo ntabwo bishoboka kubera ko ntabwo bigezeho ntabwo ibigo bitwara abantu gutwara abantu ni monopole ni ibintu byihariwe n'abantu bake cyane ni ibigo ni bikeya ni nka bibiri kuko babivuga aba ibindi rero ni ukubeshya donc ni ibintu bagenda bahimba kubera ko kugira ngo bumvishe ko amafaranga yasaranganyijwe abantu bose murabona ko nkari yabavuga mu nkuru ya mbere batubira ko arabigo ibigo ibihumbi 4 ariko noneho mu nkuru ya kabiri bakatubira ngo ibigo ibihumbi 52 ngo kugira ngo batwereke yuko amafaranga yageze ku bantu benshi kandi babeshya urumva ko izi inkuru bagiye bahinduka ni imibare bagiye bahindagura kube bikurikije kritike twagiye tuba ibi ngibi byumvikane neza urumva ko andaha ariko nukwinyuramo kugira ngo ministre wa finance na ministre w'intebe batange ibibare inyuranye cyane ihabye cyane ihabanye cyane ikindi kintu twari twanenze mu kibuke na ahantu batubwiraga ngo abakora abakora ngo uturimo duciriritse ngo duconsho ngo abo abahinga aborora ababaza abadoda abafriza abadefriza imisatsi abasudira ibintu iyo mirimo ikorwa n'abantu bose kandi ikorwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda kandi mu Rwanda hose mu Rwanda ndo mu Rwanda hose iyo mirimo yoroshye ikorwa n'abantu bose nako n'abantu benshi cyane mu Rwanda bari bayegeneye miliyari 3 na miliyoni 800 kandi ariho hari abantu benshi cyane icyo twari twabinenze turavuga tuti abantu benshi hari abantu benshi bakora imirimo myinshi cyane nako bakora imirimo yoroshye isanzwe ariko ikorwa n'abantu benshi cyane iyo mirimo niho bashyize amafaranga make miliyari 3 na miliyoni 800 ariko hahani mu mahoteli yo mu gatsiko no mu masosiyete atwara abantu transport bashyiramo miliyari byose hamwe bashyiramo miliyari 70 urumva ko angaha twari twabanenze urumva ariko kugira ngo imibare ibusanye gutya ni ukuntu bagiye babirotusha bakagenda babihindura kugira ngo berekane ko amafaranga yageze ku bantu benshi ariko imibare mwayumviye ni iteye ubwoba bavuga ko bayatanze ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu binyuranye cyane binyuranye imibare inyuranye cyane ariko nyine harimo itekinika rya leta reka nakire bo ikindi kintu nababwira mbere yuko mpa ijambo Jean Pierre hari inkuru imaze gusohoka mu kanya ivuga ngo Banque Mondiale ngo banki y'isi ngo yashimye u Rwanda ngo uburyo rukoresha imfashanyo umuntu twebwe abanyarwanda turimo kurira kubera ko iriya leta ya FPR abantu bo mu gatsiko aya mafaranga bagujije ngo Banque Mondiale ivuga ko yabahaye miliyoni 157 z'amadolari ubwo ni miliyari hafi 157 z'amafaranga y'u Rwanda kubyereke kubera impamvu za COVID n'ibiki byose murumva ukuntu bayakoresheje amahoteli no muri transport mu modoka yabo muri amabiza atwara abantu niho hajya amafaranga menshi 70% abaturage abantu bakora imirimo isanzwe nta kintu babonye ariko Banque Mondiale karengaza kuvuga ngo amafaranga bayakoresheje neza mutekereza umva ko ibintu ni ibintu bitumvikana umuntu uvuga ibintu nkabiriya nuko yaka atari umunyarwanda nta kintu mubwiye ntabwo mubwiye cyangwa se bamuhaye na ruswa kugira ngo avuge ibintu nkabiriya ariko twebwe twarumiwe kubona amafaranga bayiharira mu buryo mwene aka kageni gutekereza kugira ngo bavuge ngo ibigo by'ubucuruzi ibihumbi ngo mirongo ngo ibigo bihumbi 4 by'ubucuruzi ngo byasaranganyije miliyari 3 na miliyoni 800 ariko amahoteli yabo ubwabo amahoteli ageze ku 150 bayaha miliyari 50 amabisi yabo ariya atwara abantu bayagena miliyari 20 ariko kandi n'amasosiyete nk'amasosiyete abiri ariko ibigo bihumbi 4 bakabigenera miliyari 3 gusa urumva ko ni ubusambo ni ukwikubira ariko birababaje kubona nka banki y'isi iza kuvuga ngo amafaranga yakoreshejwe neza ariko murumva neza ko uko banyereza nako bagenda bagura abo bantu bagenda batanga amaraporo batanga ku Rwanda na amaraporo ya fo ya seki uru ni urugero rworoshye kubona amafaranga bayiharira mu kare kageni Banque Mondiale ikaza kuvuga ngo bayasaranganyije neza ngo bayakoresheje neza kandi barayikubiye ni ibintu biteye ubwoba reka nakire rero Jean Pierre
ya murakoze cyane kuma ijambo reka ngusuhuze nsuhuze
wanyumbaga Jean Pierre ingingo natanze wazumvise
bo ingingo nazumvise ingingo ya kabiri niyo ntumvise cyane ariko iya mbere niyo numvise biza kuvaho ni ya nyuma urimo uvuga nayo ndayumvise
okay reka noneho reka ngo akanya usuhuza abatwumva noneho utange comment ya igitekerezo cyawe kuri izo ngingo wumvise ijambo ni ryawe Jean Pierre urakoze kandi kuza mu kiganiro
ya urakoze cyane reka ngusuhuze cyane nsuhuza abari kutwumva nsuhuze n'abari guhanga bw'ibyuma n'abazumva iki kiganiro mu by'ukuri rero ingingo wavuzeho ijyanye n'ibijyanye na human rights uko nyine u Rwanda rwinjiye muri Commonwealth niyo ngingo numviseho cyane bigeze aho biracika ariko nari nayumvise neza cyane rwose wabivuze neza ubwo nta cyahindutse mu mikorere ya leta y'u Rwanda kuva rwakwinjira muri Commonwealth nubwo abanyarwanda bari babitezeho ibintu byinshi ariko byose byarayoyotse nta na kimwe cyagezweho hanyuma nkurikije uko wabivuze neza cyane rwose yenda icyo nge nakongeraho nuko nta gihe kuva n'u Rwanda rujya kwinjira muri ya muryango Commonwealth donc ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu bya Commonwealth ntago ryigeze ribyemera ariko gusa kubera ingufu z'ibihugu n'inyungu z'ibihugu bimwe na bimwe byatumye u Rwanda rwinjiramo ariko mu by'ukuri twese abanyarwanda muri rusange twari twishimiye ko u Rwanda rwinjira muri ya muryango kuko harimo inyungu nyinshi cyane u Rwanda rwagiye rubata ntibinagira icyo rugeraho ariko ari ubusha ari ukuvuga gusa ko yenda rudashaka gukorana n'abanyamuryango nkuko bisanzwe cyane cyane mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu nyine ubona ko u Rwanda rugihanganye n'uyu muryango wa Human Rights Watch kugeza n'ubu rwose nahoze ndeba uriya muvugizi wa leta uriya Yolanda Makoro avuga ko ngo Human Rights Watch ngo ndese ibabuza uburenganzira isa nkaho ibabangamiye donc bo ntibareba abaturage b'abanyarwanda babangamira bababuza uburenganzira bwabo Human Rights yavuga iti muri mu biki iyo ikavuga yuko ngo we yavuga ko ngo Human Rights ibarenganya kandi ahubwo aribo barenganya abanyarwanda kuko biriya bintu byose Human Rights yandika mu Rwanda ibintu bitunganye hari uburenganzira bwa muntu ntacyo uyu muryango Human Rights Watch wakwandika wavuga ko nyine ko ibintu biri kugenda neza cyangwa nti icyo wandika ariko iyo bishe ibintu byinshi iyo bari kuvogera uburenganzira bw'abanyamakuru gufunga abantu hakuriya babisobanuye byose usanga babyandika noneho akavuga yuko ngo ubwo yavuga ko uwo muryango nyine ngo urenganye u Rwanda kandi mu by'ukuri aribo barenganya abanyarwanda cyane cyane natanga urugero nko kuri ya rubanza rwa Cyumba uyu munsi umuntu yanamwihanganisha kubera ko n'umuryango we n'abamukunda bose yari yajuriye bari bajuriye bazi ko ashobora kuvamo cyangwa se akagabanyirizwa ariko igihano cye bavuga ko cyagumye ku myaka 7 kandi birengagije yuko bavuze yuko igihano donc itegeko bavuga yishe ritakiri mu byaha bya gihugu ubwo rero ni ukuvuga yuko niba icyo kintu yakishe kikaba kitakiri mu byaha ni ukuvuga ko donc n'ibihano bigihanirwa nabyo byakagombye kuba bitakiriho kandi bo baremera bati icyo yaregwaga ntabwo kikiri mu mategeko mu byaha bihanirwa mu Rwanda ubwo rero itegeko rimuhana no kumucira kumukatira byose byakagombye kubona byo byavuyeho kubera ko n'ibyo bamurenga bitandihana ariko banze baramukatira imyaka 7 nk'uko bari bavuze mu by'ukuri nk'icyo urumva ni ikintu cyo kuviyora uburenganzira bwa muntu ku bushake kandi babishaka ariko iyo bavuga bati Human Rights Watch iraturenganya nyine uba wumva ari ibintu binyuranye cyane binyuranye n'imitegekere y'ibihugu cyangwa ni n'uburyo imiryango mpuzamahanga iba iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ikora ibyo byari ku burenganzira bwa muntu numvise wanavuzeho ku byerekeranye n'uriya Businge Johnson Businge ugiye kuza hano mu gihe hasigaye amezi 3 gusa ngo cogamire mu by'ukuri icyo navuga nuko uriya mugabo ahubwo ndabona njyewe asa n'uri n'uwafashwe nk'umunyago kubera ko nge ndumva nubwo azaza yendaga ahana ikiganza n'umwamikazi agakora imirimo ye ariko mu by'ukuri azaba afite ikintu kimuri ku mutima kubera iki gihe cyose bamunomye nuba baramunomye mu kwa munana hari none uwa mezi abaye hafi 7 byarananiranye kandi muzi na skandale yakoze yiyemerera ko bo bakidnapinze ruse sabagina ubwo rero nkibaza uwo muntu ugiye kuza hano inkuru zabaye kimomo hano mu Bwongereza yuko uriya muntu ahubwo akwiye gufatwa agafungwa ntibaza uburyo azajya hanze agakora nk'umwambasaderi nk'abandi bose urumva ni ibintu by'ukuri iriya leta ifata abantu bayikaba mbese ikabereka ko ntacyo bavuze hanyuma niyo waguha akazi akumva ko kazi kabitwa no kutakagira mu by'ukuri cyangwa ukaba impunzi zikagira inzira ntabwo ntekereza ko imikorere ye n'iy'abandi bambasaderi bari hariya izaba itandukanye cyane kuko abagomba kwigengesera urumva ni yakoraga kosa gato bati ni wa wundi ibinyamakuru ntibizareka gukomeza kwandika abamuzi bose ntibazareka gukomeza kuvuga ubwo ntaba numvitse shame ariko nanone ku rundi ruhande ku muntu nkuriya muntu w'umugabo wubatse iyo bakugize kuriya bakakwanga bakagira gute barangiza bakahagushyira ahubwo byari kuba bwigize iyo badecide undi akaba ari uhaze ariko buriya Kigali nayo ni abantu bakunze kwerekana uburyo bihagararaho ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe bihagararaho mu makosa ubwo rero turamutegereje numvise High Commissioner w'Ubwongereza mu Rwanda ngo yabivuganye na kiriya kinyamakuru cya East African ariko mu Rwanda ni inkuru itaratangazwa cyane ariko uwo munyamakuru uwo mu High Commissioner we yemeje ko bategereje Busingye akazaza gukorera mu Bwongereza ariko kuri bimeze nk'aho ari shemu ku muntu w'umugabo nyine wari intumwa ya leta so ubwo ku bintu bya human rights iyo ni ingingo nari nakomeje kumvaho cyane ya kabiri ntabwo nayikurikiye cyane ubwo turakomeza ku yindi
kwikiraho na hantu nerekaga ni ibintu by'imibare na hantu nerekaga ko hari inkuru ebyiri zasohotse zitandukanye inkuru imwe zose zanditswe n'igihe com imibare itangazwa na minisitiri wa finance uriya uzendagije Imana yerekana uko amamiliyari ijana yo mu kigega nzahurabukungu yakoreshejwe noneho ugasanga imibare atanga inyuranye kure cyane niyo minisitiri w'intebe Edouard Ngirente atanga kandi bose ari amafaranga amwe bavuga urumva ari amafaranga miliyari ijana ariko ugasanga umwe arerekana ko yahawe abantu benshi cyane undi akerekana ko yahawe abantu bakeye donc imibare itandukanye ibusanye cyane hakaba harimo ikibazo cyeka ko ari ikibazo cy'itekinika bagenda babeshya imibare kugira ngo berekane ko amafaranga yageze ku bantu benshi kandi ari ikinyoma kandi donc ari ikinyoma cy'itekinika kwa ariko akaba ari ibintu biteye isoni nyine kugira ngo abantu nka bariya mu rwego nka ruriya batange imibare ibusanye kariya kageni mbona icyo cyihorere ikintu twaganiraho ni ingingo twaganiraho yindi ni urupfu rw'umugabo witwa Munyaneza Emmanuel uramubona Jean Pierre
yenda muri waguye Uganda ya
ye ni umuntu w'umusaza noneho umuntu w'umusaza waguye Uganda hari itangazo ryasohotse gihuru nyarwanda ryasinywe na Dr. Etienne Mutabazi aho yavugaga ko ngo uyu mugabo witwa Emmanuel Munyaneza ngo yagize kuba umudepite mu Rwanda bamwe bavuga ko yagize kuba umudepite wa PSD mu Rwanda ejo bundi yahunze vubanga mu ngo 2018 ngo ahungira muri Uganda arangiza ne ahungira muri Zaire cyangwa muri Congo avuyeyo ajya mu Bugande none ngo bamusanze yapfuye kandi yanizwe myango bakubisa akandoyi kakaba kazi ko gakoreshwa n'abantu bo muri FPL niko umuntu yakeka ikindi angaga dutuye Mutabazi yavuze ko yasabaga ko aravuga ko urupfu rw'uyu muntu ngo rwanyuze mu matangazamakuru babimenyeshejwe ngo n'umuvugizi wa polisi mu Buganda witwa Luc Osigire bumva ko ni ibintu biri officiel noneho bakavuga ko Dr. Mutabazi akavuga ko atari ubwa mbere impunzi z'abanyarwanda zicirwa i Buganda ko ari ibintu bimaze igihe kirekire agasaba polisi ya Uganda gukoresha biri mu bushobozi bwayo kugira ngo batohoze bamenye uwishe uriya muntu Emmanuel Munyaneza bumva ko ni ibintu biteye ubwoba kandi batubwiraga ko ngo ibibazo ngo biri kugenda bikemuka ariko abenshi baravuze bati bafunguye imipaka mu Bugande none impunzi zongiye gutangira kwitwa ubwo ni ukuvuga ngo ni ikirura nyine bongiye kucyohereza mu ntama gitangiye kongera kurya intama mu Bugande ikirura ni Kagame nicyo mvuga naho intama ni impunzi zahungiye i Bugande urumva nta kundi kuntu umuntu yabivuga reka tekeraho ngaho niba ari ka komantere ufite kuri iyi nkuru wagatanga impamvu iyi nkuru tuyizanye no kubera ko yanditswe mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa amatangazo ya Dr. Etienne Mutabazi ariko n'abantu batavuga izindi mibi bakeneye kumenya ibyabaye ngo ni inkuru batari bazi wenda batari bazi ko hari impunzi y'umunyarwanda ngo ugomba kuba afite imyaka 68 uriya witwa Emmanuel Munyaneza witiwe mu nzu i Bugande bamunize bamukubise ngo nyabari banamuboshya hari cyane bya FPL donc
ni iyo nkuru twagira ngo tubigire tugeze kuba kwakunze ba radio itahuka batabasha gusoma inkuru z'icyongereza cyangwa igifaransa ku mbuga nkoranyambaga reka nikiraho ngaho niba ufite agatekerezo kuri nyingo nawe ugatanga ijambo ryawe
ya Edouard urakoze cyane uyu mugabo Emmanuel Munyaneza nanjye namubonye ku mafoto ariko nagira ngo nanibutse ko mu byukuri ku itariki 12 ubwo twibukaga intwari zacu harimo Patrick Karegeya na Saif Bamporiki n'abandi bose bakomeje guhitanwa na FPR uyu yaramaze nk'iminsi ibiri cyangwa itatu nawe ahitanwe twamuvuzeho twaramwibutse ariko nanone ariko iyo umuntu agiye nk'uko nguko nta kindi uretse guhumuriza umuryango asize n'abari bamuzi n'inshuti mu byukuri ntago ariwe wa mbere FPR ihitanye kandi no mu gihe wa mugani uriya muhungu wa perezida yari akiva mu Rwanda urumva ko ari ibintu mu byukuri bitumvikana kuba abantu bakomeje kugwa nyine i Buganda kandi abenshi baba ari impunzi aba bose tuba tugomba kubavuga nk'impunzi ziri kugenda zigwa hanze kandi mu byukuri zarahunze ubutegetsi butari bwiza nk'uko twakomeje kubivuga kare kubyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu iyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu buhungabanywa mu gihugu cyari cyo cyose bituma bamwe ababishoboye baragerageza kubuharanira bakoresha uburyo bwose bushoboka abandi bagahunga iyo bishobotse nk'uyu rero yamaze kugera hanze hanyuma bakamukurikirana mu byukuri ni ukuziyora amategeko mpuzamahanga ubwo yenda tuzategereza twumve niba igihugu cy'Uganda yaguyemo bazakora nkete bakagira icyo batangaza cyo yazize ariko ntibikwiye ko umuntu yaramutse ahunze igihugu ngo kibe cyamukurikirana ubwo ibyo byose ni ugutanga kondere yanse ku bari bamuzi no ku nshuti ze n'umuryango we ndumva narekeraho Edouard urakoze
urakoze Jean Pierre ubwo twabye dushakishe tumenye yazize iki yakoraga iki yakoze ibiki mu Rwanda yari umudepite umeze ute buriya Kagame ntabwo akunda abantu babaye nk'abadepite cyangwa bagize imyanya ikomeye mu Rwanda baza bakamuhunga ntabwo abashaka kubabona hanze kugira ngo abayumva bamuteye icyugazi iyo wari umuntu ukomeye ukamuhunga ntuze ngo ujye muri diaspora ube ujye mu bantu be n'iki byose ntabwo abikunda buriya Kagame n'umuntu utoroshye mureka tujye kufata indi ngingo Jean Pierre reka dufate indi ngingo hari inkuru ya Jeune Afrique ivuga ko ngo Kagame ivuga ngo leta y'u Rwanda ngo leta y'u Rwanda yahindutse ngo umujandarume wa Afrika kubera iki babivuze igihe Jenerali Kazura yagiye mu Faransa ejo bundi ngo ku butumire bwa chef d'état major mu Faransa noneho agiyeyo rero Jeune Afrique na za RFI ziravuga ngo u Rwanda rwabaye gendarme de l'Afrique kuko aho bikomeye hose hari ibibazo henshi by'umutekano uramara muri za Mozambique za Centrafrica za Sudani aho hose u Rwanda ruhita rwoherezayo abasirikare ikibazo rero gihari nuko ahantu u Rwanda rugenda hari abantu bari kujya mu Faransa ibihugu bya Afrika birimo gukorera ingendo mu Faransa u Rwanda narwo rukajyayo abo bantu bavayo ukabona none baje mu Rwanda kandi aho ibyo bihugu ni bihugu bifite ibibazo bikomeye zongo urabona Nyusi wa Mozambique yagiye mu Faransa arangereza mu Rwanda uriya wa Guinea-Bissau uriya bakoreye kudeta ejo bundi kwitariki mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka bakoreye kudeta nti ikarata akayirukuka nawe nduba mu kwezi kwa cumi yari yavuye mu Faransa ariko urangije yaje mu Rwanda murabona uriya mu wa Chadi perezida wa Chadi wageze mu Rwanda umuhungu wa Idriss Deby nawe bifitanye isano kubera ko abafaransa bashyigikiye cyane uriya muhungu muzi ko ise amaze kwicwa amaze kugwa ku rugamba hari abantu benshi bo muri Chad batari bishimiye ko bakongera gutegekwa n'umuhungu we ariko abafaransa bashyizemo uburemere bwabo mu munzani baramushyigikira none urabona ko aje mu Rwanda nawe kandi numva nawe ashobora kuba avuye mu Faransa ngire ngo ashobora kuba avuye mu Faransa muri iminsi aje mu Rwanda aje gukora iki ni ikibazo kitoroshye kandi ikindi muntu yavuga Jean Pierre nibukurikira neza uziko burya igihugu cya Chadi gifitanye ibibazo bikomeye na gifitanye ibibazo bikomeye na Central Africa kandi abanyarwanda ingabo za Kagame ziri muri Central Africa Chadi ikarega Central Africa yuko ingo icumbikira abantu babarobeli bashobora kuyitera urumva ko niba uriya mugabo aje mu Rwanda bishobora kuba bifitanye ikibazo na n'icyo kibazo cyo muri Central Africa kirimo abarobeli bashaka gutera Chadi aho ngaho ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga ni muziko Kagame yaherutse muri Mauritania ejo bundi aherutse muri Mauritania kari Mauritania iri muri Saheli muziko yigeze no gutanga miliyoni imwe ayiha ibihugu bya Saheli muziko ba Faransa birukanywe muri Mali ingabo za Faransa dizon bizirukanywe muri Mali ubu ngo France 24 barayifunze radio internationale RFI barayifunze na France 24 ikindi nuko muri Burkina Faso nabo batishimiye ingabo za z'abafaransa noneho munakibaza ati abafaransa ko bafite ibibazo muri Saheli muri Mali no muri Burkina Faso ko badakunzwe kandi bashaka kwaguma kugira ngo bagumye barwanye n'abari abesaramise eske Kazura wigeze gutegeka MINUSMA ziriya ngabo zo muri Mali yigeze kuzitegeka uriya General Kazura yigeze kuzitegeka muri zo muri Mali abafaransa baba bashaka gufata ingabo z'u Rwanda bakazohereza gusimbura izabo muri za Mali no muri za Burkina Faso hari hose hari ibibazo icyo ngicyo ni ikibazo umuntu yakwibaza rero umuntu akavuga ati nkuko abanyamakuru bavuga ngo haraho inyungu z'u Rwanda n'ubufaransa bihurira urabona muri Mozambique birahura muri Central Africa birahura barakeka rero ko naho ngaho ruguru na muri za Chad bishobora guhura no muri za Mali na za Nigeria ahantu hose abafaransa bafite inyungu ariko badashaka kohereza abasirikare babo kugira ngo batahagwa bashobora gukoresha abasirikare b'u Rwanda noneho bakajya kubabera ibitambo nkuko byabaye byagenze muri za Mozambique nibyo wenda turi kubona abaperezida baza mu Rwanda abandi bataha abandi bamwe baza abandi basubirayo ntabwo ari uhazari bariya baza mu Rwanda benshi ni abantu bafite ibibazo by'umutekano ariwo muri Guinea-Bissau ariwo muri Chad ariwo muri Mozambique abo bose ni ahantu hari ibibazo bikomeye cyane birimo abarobeli birimo umutekano mukeya rero niba baza kwaka ubufasha Kagame ntawamenya ariko abo bantu n'abantu bafitanye ibyo bihugu bifitanye umubano ukomeye n'ubufaransa umuntu akaba yakeka ko hari ikiraka wenda ikiraka bashaka kongera guha Kagame muri ibyo bihugu birimo umutekano mukeya noneho abana b'abanyarwanda bakajya kubera ibitambo abafaransa muri izo ndwano reka ndekera aho ngaho Jean Pierre niba hari igitekerezo ufite kuri ingingo wagitanga tukarangiza jambo ni ryawe
ya urakoze cyane
bo iki umuntu yavuga cyane kinababaje ni abana b'u Rwanda nyine babaye nk'ingaruzwa muheto urumva bajyanwa ahantu hari intambara iyo hari abapfuye ntago bivugwa ntago tujya twumva ngo hari umusirikare w'u Rwanda waguye ku rugamba ntago tuzi niba bo iyo hari abo barasa bo ntibabarase ubwo ni kibabaje nyine abagwayo nta ubizi nta kuntu bigenda ariko kandi byongeye u Rwanda rufite abasirikare benshi badafite icyo bamaze babonye ikiraka nka kuriya bakagikora njye numva ntago byaba ari bibi ko n'ubundi umutekano bakenewe gusa uribaza utese u Rwanda rujya kurinda umutekano mu bihugu hanze ko mu gihugu bimeze gute ko twavuze cyane ku bintu bijyanye na biruwadoro n'uburenganzira bwa muntu tuvuga ukuntu nyine nta freedom ihari mwa kiriya gihugu gusa niba babikoraga ariko n'abasigaye bakabaha umutekano urumva barafata abantu bamwe bakajya kugwa ku ngamba ziba zatewe n'ibindi bihugu abandi bakabashyira mu magereza abandi bakaburirwa irengero abandi bakicwa ugasanga abanyarwanda mu by'ukuri cyane cyane nka bariya bose abenshi bari n'urubyiruko abasore bakiri batoya ugasanga u Rwanda mu minsi iri imbere ruzaba rufite ikibazo cyane cyane ko abantu b'urubyiruko bakiri batoya babashyira mu bikorwa bitazabagirira akamaro kandi basaza nabi iyo bagiye mwiriya mirwano kuri rero ukavuga uti yenda kubashyira hariya byashoboka kubera ko ubufaransa urabona ntabwo buri kwitwara neza muri Afurika n'ibihugu byinshi burakariye urabona barashyigikira za kudeta ukabona ntacyo bivuze kandi nanone kongere tuvuge ko n'abarusiya hari abafaransa bari kuva abarusiya bashaka kugira ngo bariho bahigira urumva abarusiya ntago bari kuvuga bavuga rumwe ntago bajya bavuga rumwe n'aba west rero ubwo bafasha u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bakaba hababera ntawamenye igihe byamara ariko ubwo u Rwanda ubundi nabwo bakwiye gukora uko rushoboye rukanumvikana nyine n'ibihugu byose by'aba west ayo urabona iyo bigeze ku kintu cy'uburenganzira bwa kiremwa muntu u Rwanda ubona ari zero ubone nta kintu uri gukora ariko byagira ko ibyo by'umutekano ariko ntabwo twanze ko abana b'u Rwanda bakora akazi neza ka UN cyangwa iki biriya ni ibintu byiza ariko niba bagwayo ntabwo tubimenya umuntu aragenda akakora deal na wa president n'iki abanyarwanda bakagenda gusa bagiye kurwana kandi twanavuze kera ko amafaranga bahembwa nk'iyo bagiye muri UN nka kuriya ntabwo bayabaha nyine ngo atunge imiryango yabo nk'uko bagiye gutanga ubuzima ubu ni ikibazo kiri naho abana b'u Rwanda abanyarwanda bagiye gufasha ahantu bakagarura umutekano mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bibi rwose kandi bakagarura umutekano nyine bakawizera abo basizi bakawizera bakumva ko bawufite gusa abana aba imiryango yabo ntacyo ibenefita ni zera n'inyungu za Paul Kagame ku giti cye ibyo ngibyo nta utabizi kubera ko ni zidiro ze n'abafaransa ntabwo zakagombye kuba ziriho ubufaransa yaburebe kenshi ko bwagize uruhare muri genocide yabyo bintu abantu bose barabizi ariko kuba ubungu bavuga yuko ngo hari inyungu bahuje muri Mozambique naye hose mu byukuri urumva ko ari ukugira abanyarwanda nta hari ibikoresho gusa izo nyungu ntabwo tuzibona abantu benshi barataka mu Rwanda uko tubivuga ibiciro birimo biyongera wari bavuze amafaranga World Bank uburyo iri gushima ibyo mu Rwanda iyo ngingo ntabwo nagezeho cyane ariko ndisivugaho ariko biriya byose iyo agiye kurinda umutekano nka kuriya ibi bihugu nabyo biramuvugira akaba yabona nk'amafaranga muri World Bank cyangwa ahandi hose batanga amafaranga yenda hari igihe na cash bashobora kumuha makeya ariko niba yageraga ku banyarwanda kandi n'abanyarwanda bari mu gihugu bakagira uburenganzira bwabo bakabareka bakavuga nabo bakoresha twa YouTube n'iki byose bishakira udufaranga bakabareka bakavuga ibibababaje bakamenga leta igihe ibaye ngombwa ariko ntibabakurikirane ngo babe babafunga cyangwa babarenganye nk'ibyo tubona mu Rwanda ntabwo byumvikana ukuntu umuntu bamwemera ngo arimo kujya kugarura umutekano mu bindi bihugu kandi we biri gucika abantu bataka buri munsi abantu baburirwa irengero abantu b'abasore beza b'abahanga bakaburirwa irengero abandi bagafungwa warangiza ngo uri gushaka amahoro mu bindi bihugu ibyo ni ibintu binyuranye mu by'ukuri abanyarwanda uburyo babibona n'uburyo babyumva nabo babona bibagwa hejuru ariko ni ibintu bitari bikwiye ko iriya leta yagombye kumva yuko ibereyeho abanyarwanda atari ukugira ngo bajye bakomeza bayibeshyere ubu ikindi aya mafaranga hari ntuzari wavuze aya mafaranga World Bank ni iramuka igize ibaha ubwo bari kuvuga ko bari gushima be harayo bagiye kubona ari byo numvaga ngire ntavuga ngo mu mishinga naha bazabaha bagiye kwashora amamiliyoni n'amamiliyoni ubwo bashobora kuba ari nk'amafaranga bizeye nyine azabafasha Edward rero ubwo ndumva ni ibyo ngibyo tutegereze turebe tukomeze twihanganishe imiryango y'abasirikari hari ibintu bibera mu basirikari tutamenya kandi ntibashaka no kubishyira hanze cyane cyane ababura ababo bagiye mwazi mwa iriya mirwano tuzakomeza tubihanganishe kubw'amahirwe tuzakora ku buryo kare gatuka kugomba kuvaho kugira ngo abanyarwanda bongere bagarura amahoro Edward n'umunarekeho wakoze
urakoze Jean Pierre nagira ngo ngaruke gato ni excuse kuri wenda ku umuntu waba utashimishijwe wenda ni nuko twebwe kuri radio cyangwa se umuntu w'umunyamakuru ugomba kuvuga ibintu uzi neza nababwiye inkuru nasomye kuri uriya muntu wiciwe mu Bugande uriya musaza witwa Emmanuel Munyaneza rero inkuru nasomye niyo muri The Rwanda ngire ngo uno bari umuntu umwe wabyanditseho ari ngire ngo hari na n'umuntu uza na no muri ya tangazo nta makuru acukumbuye mfite kuri uriya mugabo kuri uriya musaza nako nta makuru acukumbuye mfiteho nizo mpamvu ibyo nafite amakuru kuri we ntashobora kubivuga kikora cyo tuzabyo dutohoze amakuru ningira ikindi menya donc kuri we naza kibabwira ko kugeza uyu munota nta makuru menshi mfite kuri we usibye ibyo nsoma mu binyamakuru no muri yatangazo nibyo nababwiye nta ntabwo nshobora kurenzaho ngaho donc niba yari umudivantiste niba yari umukatolika niba yari mariye niba afite abana bangahe niba yacuruzaga niba ibyo byose nta detail mfite ntabyo mbizi ko ari umuntu w'umunyarwanda waguye aho ngaho niyo makuru uyu munota mfite wende rero nzaba nabonye andi ninyabona ubwo nzababwira ariko kugeza uyu munota nta makuru menshi mfite nizo mpamvu ushaka kumenya amakuru menshi yategereza tukazabanza tukamenya amakuru menshi kuri we murakoze Jean Pierre ndagushimye wa kwaje kwitabira iki kiganiro kaba badufashije ndashima Serge na Chantal badufasha kubanga ibyuma kandi ndashima na bagenzi bacu bari badusezereje ko bari buze mu kiganiro ko bakaba bagize ibibazo bya technique niho babashe kuza nabo turabashima byo byose ubwo tuzahura wenda mu kiganiro cy'ubutaha turashima abadukunda abakunda radio itahuka abakunda RNC abadukurikira buri gihe bose turabakunda kandi turihanganisha nkuko bivuze Jean Pierre turihanganisha cyuma Dieudonné wakati we imyaka 7 yagatsi imyaka y'ubusa azira ubusa ni ibintu bitebwa muri kirya gihugu ntabwo ngenzi imana izadukiza uriya mugabo bajya bavuga bati FPL ni igenda nta uzayikumbura na Kagame nagenda sinzi ko ari umuza mukumbura rwose kuko ibintu akoreye umuntu nkuriya ngiye narinzi ko mubwiza ukuri aha ni kibazo twari kubaza Jean Pierre ubu ngubu wenda tunagisubireho ko inama ya cugamije kubera mu Rwanda Kagame azagira ubwenge bwo kwihakabanga ngo avuga ati dore isi yose irandega guhonyura uburenganzira bwa muntu kwica abantu kubafungira ubusa kubacecekesha gufungura urubuga rwa politike kuniga itangazamakuru ibyo ni ibintu u Rwanda ruza ku myanya ya mbere ku isi ese Kagame azagira ubwenge bwo kuvuga ati kwihakabanga nako kugira ngo kuko agiye kwakira ibihugu na iriya nama ya biriya bihugu kandi ari ibintu uriya muryango wa Commonwealth utinda cyane kuri biriya bintu by'uburenganzira bwa muntu ukabijora ukagira gute ukabitindaho kandi bwa na kamera zose zigiye kuba brake ku Rwanda kamera zose abantu bose amaso bayaturune bayereke ku Rwanda ni ibiki bihabera ubucamanza bwahomeze bute abantu bafungirwa iki itangazamakuru rirakora bafungiwe iki nabe byo kwaba byo zakangonura byo uzayibona mu itangazamakuru rero ubundi uzayibona ko ubungubu ubwo hagiye kuba inama nk'iriya ibinyamakuru byose bigiye kure amaso agiye kujya ku Rwanda bagende barujure ese Kagame azabasha kugira icyahindura nibura kugira ngo mbere yuko iyi nama iba tukavuga tuti koko uriya muntu nawe afite ubwenge buzima ni umuntu ushobora gushyira ubwenge ku gihe iyo ari ngombwa urabona hari ikintu uriya muntu ashobora guhindura mbere yuko iriya nama iba urabona ko abambere deja atangiye kubafunga kandi abafungiye ubusa niwe muntu wari ufite amakarita meza yo gufungurwa uriya Dieudonné niwe muntu wari ufite amakarita meza yo gufungurwa bano bavuga bati uriya muntu ararengana akora akazi ke neza avugira abaturage n'iki byose ariko dore aramufunze imyaka 7 barongeye mu jurire barongeye barayishimangiye none se biragenda bite ko twari dutegereje ko nibura hari jete izaba kugira ngo umuntu uno yigaragaze anabeshya amahanga yerekana uko atari urumva bazi ko ari umuntu w'umurozi w'ibisebe ariko apfe kwerekana yuko ari umuntu muzima nk'abandi nibura abeshye ubundi bajya kuvuga ngo imfura ngo zizi kubeshya we ntazi no kubeshya nta bupfuragira urumva reka ndekeraho niko
Edouard ubundi bagakwiye kumushyiraho kondisiyo runaka kugira ngo azubahirize nuko ibihugu nabyo ntabwo wamenya uburyo bikora uretse n'ibyo uziko iyi myaka 2 iri imbere mu gihe hazaba harimo amatora yo mu Rwanda muri 2024 na buriya ni ukuvuga yuko n'u Rwanda ruzaba rufite umwanya muri cogamu wo gutegura ahandi inama izabera mu myaka 2 izaza urumva abo bantu bajya mu Rwanda iyi miryango yindi yose izajya ihagenda ku buryo bugaragara noneho bwa buri munsi kandi bagerageza no kumenya ukuraho kuri niba rero ibi bihugu mu by'ukuri cyane cyane n'uyu muryango wa Commonwealth uharanira wemerera umuntu koko wubahiriza uburenganzira bwa muntu ukaba ari imwe mu nshingano zayo bagombye kubwira u Rwanda cyane cyane murabizi nk'amagereza bavuga yuko uburyo abantu bafunzwemo bavuga ko bafunzwe nko kwijana 50 kwijana donka hari kuba abantu ijana ubu hari 150 mu cyumba runaka mu magereza yo mu Rwanda menshi ibyo bintu ziza Human Rights ziriho zirakora ariko bibabaza abanyarwanda nubwo yenda twarenganye imiryango mpuzamahanga ariko nanone twareba abanyarwanda ubwabo kubera ko abari abantu bafunzwe ni imiryango y'abantu b'abanyarwanda ejo cyangwa ejo bundi bari kuzabaharanira u Rwanda bari kurerera abanyarwanda bari bafite ibintu byinshi by'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda bari kurukorera ariko kugeza uburyo bafunzwemo uburyo barenganywamo ibyo byose uburenganzira bwa muntu bukwiye buri wese nta nubwo bukwiye na Kagame wenyine ahubwo nawe yagombye kuba aharanirwa kugira ngo nabagire uburenganzira bwe nk'uko ngo tuba twumva ngo yarabuze ubundi yagize gute abandi bakavuga ngo yarapfuye nawe yakabwiye uburenganzira ariko nawe ntabwo atanga ubwo rero akaba ari ikibazo gikomeye cyane cyane nk'uyu muryango inshingano zawo mu kuva wajyaho uriya wa Commonwealth nuwo kugerageza kugarura cyangwa kubahiriza uburenganzira bwa muntu aho mu miryango mu bihugu ukoreramo ubwo rero aho inama igiye kubera n'izo skandali zose tuba twahereka tuvuga cyane cyane zijyanye no kuviyora uburenganzira bwa muntu n'ubw'itangazamakuru usanga ari nka skandali mu by'ukuri n'ibi miryango ikora mu by'ukuri ibyo yari ishinzwe yende umuntu akavuga ati nta handi bari kuwushyira kuko bari barabigemye na covid ikazamo bakavuga batereka tuwushyire mu Rwanda byanze bikunze kuko ariho hari hemejwe na kera ariko u Rwanda rugakomeza kurenganya uburenganzira bwa kiremwa muntu kugeza ubu rero ubijisho ribariho ikizaba cyose nta uzavuga ngo ntabwo bari yakizi turabona abanyarwanda barengana ariko abanyarwanda nibo ubwabo bari bakwiye gufata iya mbere bakavuga bati nta munyarwanda ukwiye kurengana nk'uko cyuma arimo ararengana n'abandi bose ariko ubwabo biyemeje kurenganya abandi ntago nzi impamvu mu iriya nama ya Ngirente n'abaminisitiri abanyamakuru batamubajije kiriya kibazo kandi mu by'ukuri bari abanyamakuru akenshi nibo barenganwa ariko bene wabo bari kurengana icyo kibazo sinzi niba cyarajemo cyane kibazo uburyo abanyamakuru bafatwa n'iki byose ariko buriya cyari ikibazo bakwiye kwibandaho Kagame ntiyarayirimo Ngirente ntiwaruyirimo n'abaminisitiri bamwe ariko byakagombye abanyarwanda kugira uburenganzira ku giti cyabo n'iyo imiryango mbere y'uko iza abanyarwanda ubwabo bagahana ikiganza bakareka kurenganya abandi n'iyo waba uri mu rwego rw'ubutegetsi kumva ko umuntu arengana kubitwa agira gute buri rwirengero ibi biriya byose byari bikwiye gucika hagati y'abanyarwanda ubwabo n'iyo miryango ikaza nyuma mu by'ukuri igira ikitunganya ariko kugeza ubu iriya leta nk'uko bavuze barajya muri Commonwealth batajyamo byose ni ibintu ubona byo kurenganya umuntu ahava akagera ntago tuzi rero iriya leta itavuyeho ko biriya bintu bishobora gushira Edouard n'ubari icyo nabivugaho urakoze
urakoze cyane Jean Pierre reka turekere aha ngaha mwese ndabashimiye abadufashije ubwo ndumva nta kintu barenzaho usiye kwifuriza amahoro y'Imana Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio bitahuka nk'abageni Edouard bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho